hetti on ɗon kettino habaruji sukaɓe ummatore mone hokka on habaru on Aissa Hammadou hadda e mondi Farida mamma fofu ma Farida
fofu ma Aissa no gonɗa
jon tan walla ɗum e gaddan en sukaɓe ummatore banniraɓe meɗen kettintoɓe radioji gollide ɗi
hannande min mbawi ñaño fo Aissa min jahani on nder sigila julɓe layye ko woni woɗe nder gari agades inne sukaɓe banniraɓe mawɓe ɗon wolwilto kese min jahani on nder gariji ko wala fikkino hakkillo inne sukaɓe goni ga sigilaji julɓe amma gala e belbilto ko nder majjum min jahani nder habaru findinol ma inne min jahata min kalno on nder gari maraɗe julɓe on ko gaɗa ɗon ko 3 août on ko e awot tenaɗe
sai min puɗɗa
min jahay min gari agades inne sukaɓe ummatoɓe goni ga sigilaji julɓe mabɓe Aissa ɓeydaro gaddanɗame dow majjum
nonni non Farida bannimin mo agades gueteɗo anisie karim mo waɗani sukaɓe ummatore ƴamemaji dow ɗume woni ɓe pay waɗugo jango julɓe yi anni non Farida jango julɓe ɗe seyɗe beeli sanne
a woɗi sey min kettino
j'ai déjà ma tenue de sortie
mi woodi kolte ko mi juulirta mi hini jokkolla am min jaha min ñaama nden min pa'a hiiro
la fête sera belle
bon on a prévu d'aller au restaurant
mi soodi ila kolte julɗe am mi soodani surbaajo am du kolte julɗe nden ne sey yehude hiiro faa weeta
descente dans une boîte de nuit
moi pour la fête je me suis déjà
minen ceka amin surbaaɓe ni min ciirota ko wattal weltaare amen kanni min ardini miɗe barkito himɓe du e julɓe
la fête sera belle inchallah bonne fête à tous
ha Farida haala nan ɗume ciriɗa jaamu julɓe
yena boƴƴino tadeci wala ko cirimin jaamu julɓe joni se min jahanne on nder gari di fa inna fukkino hakkillo wala kanjuma tilaɓe nonno sukaɓe banniraɓe maɓɓe gonnoga sigila julɓe mabɓe Aissa
nonni non Farida nder région iji himɓe ɗon kula ɓalli mumɓe e peewi kan annano julɓe ɗe pay waɗirgo hano tila beeri min kettino ko suka goo gonɗo daga tila beeri imma Habibu Garba
la fête de tabaski
hande nder wakkati julɗe layye ɗe hoolaare wala gan to rafi keƴoron hakkillo fukkiŋo woni fuu de goɗɗum waɗi cukaɓe ummatore hawroɓe ɓen nokku nokku ka en ɓuura tumede tawi du minen cukaɓe ummatore min galana miɗen ƴeewono waɗe ko tawe min gaddani dow moɓe leydi ɓen balla ko watta nder région on ɗum juuli jam e
Aissa hannun gonɗa batane men deggari difa fukkino hakkillo wala inne e reenaku ma ada hakkillo sukaɓe ummatoɓe
nonni non Farida rahulumako e ɗuuɗi sanne waro difa on en min kettino ko sukaɓe ummatore kaali kamɓe ma lawal Bukar
la reine affaire
wala fuu hannden ko waɗe ko ceeɗe keɓum ndenno poivron o ni remeten liƴƴi duno tami amma hannden kulle ɗe fuu accama dalili rafi keƴoron hakkillo fukkiŋo tawago nder cakantaraji amin ɗe hannden layya ni woni no wara a heɓata suka jokollo bi o sodani saaroɓe mum layyari tawi ndenno dow ko yawi no gi'a suka jokollo sodani saaro mum
bacukaɓe
jokolɓe région difa gala tammal ko sirio julɗe layye ɗe nde a yiilake nder kirirɗe cukaɓe ɓen iɓe ɗonni iɓe joɗino wala fuu koɓe gaɗa ndenne no wodi ko
sali
he Aissa julɓe layyi aya anni ñamki taw kañum en haalata nder majjum na
ha amma anni Farida lawol nongol keɓete ñango tew juɗango homa a waddi hunko eɗo wadda jooɗe
to hanani ñamki majjum amma kekkila ñama on sesese kan ya en bonnan ma reydu
to Farida e ɗume men pay hakkilago jango
min jahay min kalno on dow ñamol tawgo inna gollo loctororo omomo haalino Mariama Kenda o yahi haali dow bonnere ko tawo anta himɓe sey min kettino
no woodi ko yiɗaka hano ɓetol reedu no naawa turre e riwru ko himɓe kaani ñaama woni taƴe ɓe gala ɓellere jon tension e ñaw sukar en fuka kilo ɓe ñaama seɗɗa seɗɗa ɓe ñaama tew juɗaŋu kam ɓurani ɓe himɓe ñaama ɓiɓɓe leɗɗe sanne jara du diyam misali dabinaaje e lemu to himɓe jaru hano diyele paali ɓe jara ataye na diyan ceɓe to tew gun soome nder manaji du
il faut éviter la conservation de les sachets en plastique
ananina kekkila e reeduma
min getti imma shawara ko on kokkimen joni min naate nder yewtere pindinol meɗen
anni Aissa min jahani on gari maraɗi inne ga e sigilaji maɓɓe ko awol tenaɗe sukaɓe ummatoɓe men lokaci julɓe on ko 3 août
nonni non Farida ton caɗɗa sukaɓe ummatore ɓe awi leɗɗe ko watta keme jeego o sukaɓe fedde e skutuɓe ɗon durwa haɗude saɗormaji tenere ko woni e ñaama ladde e jaa e muɓɓe min kettino ko Mohamed Mamma mo maraɗi waddani men
ndele wertare dun tawa wadi ko sukaɓe ummatore skut ɓe gallure maradi jeyi awoyde leɗɗe tawi to commissaire Ahmed Amadan durwi diggol rena jaaya e ladde no tawa nder durwo mabɓe arano
ano awre leɗɗe miɗen kokka ɗum sembe sanne miɗen kawjoɗe du tenaki no nafira ɗowdi mum e ɓiɓɓe mum fu kada ndu tenaki no ɓurta sembe saɗoromaji ɗi won ƴitagol bakaji gaddanta himɓe kan fu e sembe tenere ɗum ɓe ƴewama ɗum fa hannden to ɓuuri leɗɗe to ndiyam ɓurto ɓude tenaki ni no wallira ɓurna himɓe
moɗon sukaɓe reɓe ummatore scout kamɓen du jooɗaki ɗe nde ɓe mbi'i awol lekki no tawa nder mballa durwi diggol rena jaaya e laddeji no nana wasila famminiri
min mi awi tenaki an weltare mawne non to an neɗɗo fu awi tenaki walliri leydi mum yaha yeeso kaden ɗum ɓuytire sembe saɗormaji won ƴitagol bakaje waddanta himɓe ladde e jaaye muɓɓe
ɓi skutu fu awa lekki heɓa ladde e jaaye niger wilita ɗum woni durwo ngo ɓe ardini mamman lawali
e awi ko ɓuur tenaɗe tati na nayi ɗum ndu no waɗe ngam durwidirde saɗormaji ɗi won ƴitagol bakaji gaddata no waɗi du sanne de himɓe awi tenaɗe wakkati warde wakkati jaaha tuntowoɗe darenoɗe gontiri de ni ɗu ɓiɓɓe leydi fuu goni no gaɗa to saɗormaji ɗi won ƴitagol bakaji gaddanta himɓe mosala mum heɓo
noga e joyade capanɗe tati lewru uuto sukaɓe ummatore skuto maradi hawtade e higiraɓe mum no jeeho an to endan d'accord o awoyde leɗɗe
min naate nder fijo coññinol ɓalli
nder fijo coññinol ɓalli min ko hanje min jaaha min kalno e dow lottol bal inna kaf total ɗum ko hitane ayi yeehi fijol mum nde yeeri stat sewni konti
nonni noon farida lattol bal aranol ko waɗa caka as soni deb imma medina alger medina alger ñaami as soni deb ɗiɗi e go'o nonnoon no mawɓe latoɓe balɓe kaaliri ɗum suɓa e sukaɓe ummatore kamɓe laso kamɓe ekkitine no ɗum latirta bal cuɓaki maɓɓe kol nino hante sappo e joyi e lewru ut ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi
ɗon min kantini on habaruji ma en ko sukaɓe ummatoɓe ko hanni aysa mi yetti igalki ma
imma mi yetti imaɗa farida barka meɗen julɓe